Ebyo ngambitadde ku bbali ate bo abalwanirizi b'obutonde bw'ensi balabudde akabinja kagenda okuva mu mukka ogubalagala eri obutonde bw'ensi n'obulamu bw'abannayuganda okwatwalizibwamu naddala mu kaseera kano ak'ebyokulonda mu kalulu kajja 2026 okusinziira ku Dawudi Kuleera ng'ono omulwanirizi wa ddembe lya buto ono omulwanirizi wa butonde bw'ensi wansi w'ekibiina kya National Association of Professional Environmentalists alabudde nti ttiyaggaasi oyo agenda mu maaso n'okuba ng'akuba mu bantu n'obutonde bw'ensi akoseza ddala kubanga kino bannassaayansi basanidde okwongera okukinoonyerezaako baleme kukola bukozi mukka gubalagala gukukuba mu bantu n'okubagombolola bamanyi bulabe ki obuyinza okukivaamu bannayuganda bataasibwe ate n'obutonde bw'ensi bongera okuba nga bataasibwa
wakoseza omuntu n'osanga aga maaso gammyukiridde nga tasobola kussa bulungi kiba kitegeeza nti alina kyakosa kubanga obutonde n'abantu mwe bali kati n'ogwo omukka ogugenda mu bbanga bw'ogugatako n'ogu n'omukka gwe tussa ogwa okusigira ne carbon dioxide kati abasayansi kyetaaga bamanye kati omumuvaamu ki omunation bw'omala ogikola eyo ekola ki ojja kwekanga nga bino bye bivaako n'abantu okulwala endwadde za balina allergies kubanga ebintu ebyo bamala bagakolera mu factory ne babiyiwa mu bantu omukka ogwo teguba mulungi eri obutonde bw'ensi n'obulamu bw'abantu era n'ensolo entono n'ebintu ebibeeramu mu kiseera ekyo